Me da wasi onuabara man nevo. Me mamu ache enyanom. Eye se yewa ha ene e wa sorofia ha. Na medwene se ebia se minya onuabara man nevo e ma no kasa anopa yi a. Anka mebo modin anadwi. Na afi na me hwe se kwesiada sukubi e wo ho anopa yi. Na de eye urade pa ebebo modin aye aye kwesiada suku adisua no. Afi eye na watwe mienu ni. Ebeye efise me baaye na menya ahopopo pa se de moti ase mu se ewo adwuma no mu me bre yie pa na aye din se meko animu na afi esese me ba e de begye mahome kakra na me de beye enamye nsa akọ Wolf Creek Dam ewo Kentucky ba bia wo wo me no me dwene se o sese menya atinka wanwaso bi me ho ye na mesane eba afie na adeketoa edi kan hia me eye aban asem bia efa etoo ho mesane ekọ fọm biupa enti mehu se ebeburo na wotwe baako anase mienu ena mede be home na mesom adwuma no eye asakira sese na menhyehye nhyiamu bia na enunti ena matwe me ho kakra na medwene se na afi na wotwe kakra edi sui me home ahome pa na matwen awurade anim na mumu nipa bebrea mo ha no a moye adadafo no a mo ne yen atena akyere pa no mo kai de awurade aka akyere yen no waye no ebre bia de oka se obeye no mo kai won fitia se pa no e wa asori ha anopa no a yeto asori fie ifapem no senia ono matre ena mede ahye obuo no mu ewo metro kronkron akiri krata so saa anopa no saa anisuade hunu kese no oka se yei enya wasori fie e ka se ewo hin ewade ode me kotena osoro ase ena eni bi bae na me hwe ena me hunu asenia me nsa ti se nuia aba ewo so eti saa munim de anisuade hunu akire Matrono mfinhia pii ni mefa edabi enoma dadabi wo ho meken kan enoma no bia na ewade aka wadi kan aka a aba atwa mu dada efa emofra enoma yi ho ene senia okunyi ebeba na saa enoma ne nyina aba mu enoma mienu ena aka ewo saa enkomhye akese no mu baako eno eye tiase na mo a edia fidie ena enam ekwan so a etise kosua a wo ena obedane dane no eno a ena edane dane ne ho na afi oba kesie bi ebe sori ifise America eye oba eman na ebe oba kesie bi ebe sori na wabeye omampani ana ase bibiti sa ewo oman no mu na afi oseye a ebe tori ase ekura ena ebeba obepepa oman mu nu nyina afri ho na se mishankom afi enye ewurade ena oka ye ofoforo no efa oba no ho no eye ewurade no nanso mehye nkom ewo mfie apem ahenkron aduasa mensa sɛ ewiase ebehia ɔsɛye a ebetɔre ase kura ansana mfie apem ahenkron aduosonson aba enti na menim sɛ wo bibia ebetumi atɔre ase kura sɛ de wo sese nanso mehunu ɔman no ewo ɔsɛye a ɛtɔre ase kura eka enunsini ene enoma etisa enti enam ne kwan so na sɛ saa enoma yinom nyinaa abom said ye okan no a enon so ebeye saa said ye okan no otrese mu ewo ha de okan no se Kristo ebai de di kan a obeba de etosu nyinu na noma okan enu nyina ebeba mu na enukreni ye hunu ye na yenim se yere akaka krabi na waboye nkinkane ye se oman yenim se asafo no ebeko ohwim no mu ekenya osofo obi akoma anase asoreba bia se obehunu se yewo saa edai mu ene bra ya timu eye brekesi a obi atena asase yi supen eye sese ya ene se edema asafo no enti nukreni mehia mpaye na afi mahu ewa asorefie ha ena mahu se wo beto ababio ene bibia ewa asafo no mu edi ama ahwefo ene de eka ho na asafo no ehia nhia mu kakra enkenya kakra na moyam ya doye ebre bia na mushira me na sami wo hai ase aye nhira ama mu na me wa hotuso se menim wo hai aye nhira ama me Na ebre bia moje de meka etum se eye mokre se de me hunu wo nyankopon mu na me mani sosa nti afi ni fri ase na afi na esese nshishimu na metoto asafuni yi ewo wana hwefo na afi edema abato no ene de ka ho na afi me gine se enu achi no meko amako ho mekakra ansa na makotoa adwuma no so bio moma no entra mo nko amumu afi enye abon so for dia a sorry fie dia ya penhiamu ama sorry fie said ye bibiara ene mfumso bia bibia akoso ene ebia atinka kakra bia efri ofofro ebi ho ye no me be yi emu ba ku biara na me di aba animu ni animu nti se won pese woni no edi ahia ebeye se wo be firi oman no mu efri se woni emu ebiara ebedi ahia animu ni animu eti se de na yeye ewo asori fie ha no na ye nyina ayenam efri se yeye enuamarama no ene enuama no mu a ye ko ewurade adidi Kristo ni pedua no a yewo enhyirapono no so na enya hwe gisebonsam ena obeye bibia enya adepa na wama yenya atinka bonye ana ase watiti mu ana ase bibia etisa na mefa yenu abarima Neville na yachini akomiae miae na yadi nipa aba enkabom ekosise asori fie dada no ebesane aba yatim no bio ewo ne nan so na yakoye nim ama onyankopon ahinie no afei ye enti ena maka ye efise eye yenkuo kakra ewo ha anopei na afei mekoje ma ho mekakra na masani mechi ententem so se de metumi afei me hwese meko adwuma so bio na ebrei se eye urade pa mepese mefa sika kakra yabo ano ene de eka ho ama me apue ewo saa amanone asempa kire enhyehyeye no na menya entomadan foforo ene emfidie foforo na me firi adwuma se enye se me firi asafomu akọ asafomu na emom yebekọ ya enhyiamu afei enye se memu enuanom a wato ensa afremi no a eye pa nanso ni nyinaa mu no mo hunu saa enhyiamu no woka se wobeba ha na afei monamfonum nyinaa beba na afei DDP ebekọ so di apesika se ebenwunu enipa no ma firi ase ehunu saa adie no mu menim enti saa enya adepa yepese yenya baabi a yebetumi di won aba enya se wodi usika ebeba wodi ebra wa na besum urade wahu na enti afi na mesum adwuma no asesa sese ya ukai ebra na meso onipa no nsa na magina ho na urade aka won haw akirem oka se afi ebeba se wobehunu nipa no akoma mu esuma sem mumu bia enim se eba mu pepepe se de oka no afi ye ni anamuntu a ediso a wahye ho nkom na waka to a ebesne emu bia kura mwahu na sese ya ewo ensakiraye mu na enunti ena satan ene mi eku ewo etuo ho no obo modin aka akire mi se eye aban no me de no etuo ka ewo kapre bia amaje se osofo efinfin hia adunu enso a abesne kro a me ba osum dwumadie yi mu ente sa efi se efa asafunumu ewo ha me ena mehwe asafui ejapade so eno eye nokre pa ewo nkrata so ewo ha nti afei se me ena mehwe ejapade so eye potosamfo ema asafui a ene na bibiara eni wiase aban no eni hwe eye ewo ho enye asafo no ena wo bisa no biribi wo bisa me a meye asafo no potosamfo no ena wona wo hwe ejapade so no aye nkrata ewo sika kra bia ho se sika nyina se anka menya mia mefapem no mede fa masafo mu ewo ha efi se eye fapem se tie bia na se meye ne sa eboa me ema nyane emfiri asafo no mu na me mfiri mu na se mepua na bibia eni ha akyire no mahye enipa no ebo se mesane aba asafo no mu ebre to bre na maboa won eno nti ena maye no sa efi se mahye mo enipa no ebo eno nti ena maye no sa ekwan no so no se anka menya no se obakonfo ede afi se woye sa Emmanuel ekuo na metia ekuo pa yi enti me jano said ye etie ya e wo nyankopon ensem said ye betumi akoso e dia ma nyankopon ahenie no afi anopai ye pese ye sua enhyira sem da dai na ye jidi afi me pese me kan enso me hunu onyabema egan ene dodo wona wo hwe ye japade eso ni bi eti ha etie yi a ye ye nhyemu e ma wona wo hwe ye japade eso no anajo no eye no kure mekano bedwam se munyina mumu bia enye onyi no se wo hwe yen japade asu bio wa yi mu se wona wo hwe yen japade asu na mudin ewo enkrataa mu ni nyina ye na afi wo beto ababio ayi asomfo ene de eka ho na onyabema nebel ebe frɛ won se osum yi eba wie ya ni nyina ye ene fotosamfo eno ene de eka ho ebra ye toto asafo no munye akwan ahuduo nyina yasiesie afi na yetumi enya ohyobɔ ebra eba afi ansana ye bendane akokrata fa ewo hei edema ye nkwesia da suku adisuya no akosa onyankopon tiasefo asem kesie nso moma ye nsi ye ntrase ebre kakra bi ebra ye kasa akyerɛ enwuma yi twerɛfoɔ no na afei momfa adwendwene bia ɛnto ɛnkyɛn biribiara a ɛbɔ abura a ɛbɛsi wo nhyira ho kwan moma yɛmmɔ mpayeɛ kronkron paa ɛne onyankopɔn teneneni yɛba seesei ɛwɔ wo nhyira ani mpa a ɛso no mu yɛde yɛn bra ɛma wo sɛ afɔdeɛ ɛna yɛn kra ɛne yɛn nipadua ɛne yɛn som ɛne yɛn adom akyɛdeɛ ɛne deɛ yɛwɔ nyinaa yɛde ne nyinaa ɛma wo.
And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed,
na sɛdeɛ wohwɛ yɛn yi Awurade sɛ bɔne biara a ɛho da hɔ na yɛmpae mu ɛnkaeɛ wɔ hɔ a yɛbɛbisa wo o Awurade Nyankopɔn sɛ wode wo ba Yesu mogyaa no ɛbɛkɔ saa beaeɛ hɔ sɛ yɛhunu sɛ yɛtɔ sin ɛwɔ yɛn a yɛn mu na ɛhɔ ɛno ɛnyɛ yie sɛ yɛbɛtumi ahwɛ yɛn ho soɔ.
But we rely completely upon his precious blood.
Emom yede yen ho eto ni mogya esom bo no so kra kra na na dom no enye yen dia se yen ne bone yefo a yen fata ebetuni aba wani mpamu akukuoduro so e wo da bia yede Awurade Yesu mogya yi edi yanim aba. Dear wo emra atwa mu wagye atumu sɛ ɛyɛ wo dɔba baako a wɔwo no mogya ɛna wahyɛ bɔ sɛ ɛnam ɔno so sɛ yɛka yɛn bɔne a n'adom nti wobɛbu yɛn bem. Na afei yɛbɛbisa Awurade sɛ wode yɛn mfomsoɔ biara bɛkyɛ yɛn bɔne biara a yɛayɛ anaasɛ deɛ yɛanyɛ emrato sɛ adwene bɔne biara a ɛwura yɛn kra mu a ɛnam bonsam bɛma a ɛdɛre so sɛ wobɛpam saa wo tamfoɔ bɔne yi afiri hɔ ɔyɛ wo nkurɔfoɔ yi ɛdeɛ na yɛbɛbisa sɛ wobɛsoma Honhom Kronkron no abɛfa asɛm no saa bere ɛberɛ a yɛde yɛn ho ɛma sɛ akodeɛ na wakasa afa yɛn mu na watie afa yɛn mu ɛyɛ w'asɛm.
And may we in return receive it as from thee. And lead this
na ma yɛn so ɛnyɛ no sɛdeɛ ɛfiri wo na yɛmfiri saa bea yi ɛnɛ ɛwɔ atenka sɛ wahyehyɛ yɛn foforɔ abɛsi Kristo ɛkwan so sɛdeɛ yɛbɛfata yie ɛde ama anadwo yi ne ɔkyena ɛsom no ɛsiane Honhom Kronkron ɛnsra no nti. Hyira yɛn nuanom a wɔwɔ baabiara asafo ahodoɔ a ɛwɔ wiase nyinaa wɔapagya nkwa asɛm yi ɛwɔ dabɔne yi mu yɛwɔ atenka sɛ ɛbere dodoɔ ɛnni hɔ ɛde ma adwuma ɛfiri sɛ anadwo ɛɛba ntɛm ɔkom mununkum no ɛɛsene bio bɔne abɛn na yɛbɔ mpaeɛ sɛ wobɛma yɛn ayɛ adwuma sɛdeɛ yɛnyɛ bi da ma yɛn nipadua a aberɛ yi ahome Ewurade na soma yen ko akono efise ye bisa no wo Ewurade Yesu din mu na ninti ena ye bom paye. Amen.
As we open this morning the Bible to the
Ebra ye bue adope tro kronkron no akọ Hebrewfo enwoma no eti duba akono. Ukwada anajo na ye kasa efa Hebrewfo enwoma eti enson. Efa Melchisedek. Ah, oni eja na oni ena. Oni ena emfiti asye anase enkwa ewiye. Na medjene se ebia anopeyi. Ebe fata se yebe buwe sa enwoma mawansuwe ibiyo. Enam se yewo enyina suwa edema diye yepese yeka. Ewo akenkanya edi ikainomu.
And skipping over the tenth
na ye bo atra eti edu ene enkono no a eye aforobo ho emra ahodo no ye ba ba bi a eye jidie na eha ewo Hebrewfo enwoma no mu eti du ba ko ena ye firi ase ewo nyimu adunu miensa no ye kenkan no etisei Gideon ti ena Mose ebra wo wo no no na wo fo ede ekura no abosome emiensa ifise wo hu se abofra no ho na wansuro ohene emra no
by faith Moses when he came to years refused to be called the son of Pharaoh
Gideon ti ena Mose ebra oba ni mfie so no One person, wo frɛ no Faro eba baba.
Oyi
sɛ oni Nyankopɔn man ebehuna mane mmom. Ɛkyɛn sɛ ɔbɛte bɔne mu dɛ ɛna tiaa bie.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures
of Egypt. Obu Kristo ahohora sɛ ahonya kɛseɛ. Ɛsene Misraim ahonya deɛ. Na ɔhwɛ akatua no.
He forsook Egypt.
Gideon ti ena oja Misraim ho. Na wansuro ohene abufu. Na omia nani etna mu. Sɛdeɛ ohunu deɛ wonhu no no.
I want to take the subject this morning.
Me pese me fa asem tire no anopei. Wonam gidie su eyi. Na me pese me fa ediye asuasem. Asem miensa edi kan. Ewo eti edunu miensa no Gideon enti ena Mose na wudi Gideon eyi die enwo ma bebre ayeye no esese ye di Gideon ena yeyi bie na de ye hunu se Mose eyeye enyina no ebeye se yebeye bie na eye Gideon entra na enye eni hunu so nemu Gideon enti Na denti mafa ye anopeyi ene se asafo no a ewo sa mantam yi mu no ayese won yen empo yen suku ahoduo mu no ene yen ho yenya abodie mu nyansape enkyerekyere bebree esane ye nti yatwe nipa no afi gidie eho afei abodie mu nyansape enkyere die gidie eye Gidie eya ade a abodie mu nyansape enhu na yen se ye hwere saa gidie kesie yi a ene na ye wo esum kabii mu kra eno emfa ho ene se yenya adisua yie afei ye betumi akyerekyere nyankopon asem mu na ene yen kwan a ye gidie no ayepe Ekwan bia enni wa yede beso onyankopon ani jise enam gidie nko aso tresam no eka no pefe sa kwan no so na enam gidie so na se gidie enni wa tresam no ka se obi entumi enso onyankopon ani
so if
Enti, se gidie ene abodie mu nyansape enko, na abodie mu nyansape ene gidie enko a, eno edi won ebe ebe si enimu, ene na esese ye yibie, se die Mose eye ye no, yenam gidie so e gidi.
Now if we lose
Afei, sɛ yɛnni gyidie a, ɛnɛ na Onyankopɔn mmua yɛn mpaeɛ da. Efi sɛ deɛ ɔba Onyankopɔn hɔ no, ɛsɛ sɛ odi kan agyidi sɛ ɔwɔ hɔ. Na ɔyɛ wɔn a wɔhwehwɛ no anibere so no akatuafoɔ. Enti sɛ yɛnyɛ gyidie a, na yɛn mpaebɔ asɛe, yɛnkɔ baabiara.
So it's all that we can think of.
Enti ɛyɛ deɛ yɛbɛtumi adwene ho nyinaa ne no anɔpɛ yi. Ɛne sɛ yɛbɛsɔ gyidie mu. Ɛne sɛ yɛnyɛ gyidie a, na yɛnidaso nyinaa ɛkɔ. Na sɛ yɛnyɛ gyidie a, na yɛn honhom mu adekan no nyinaa kɔ. Efi sɛ wontumi nya gyidie ɛwɔ nneɛma a wohunu mu. Efi sɛ nneɛma a wohunu no nyinaa ɛyɛ deɛ ɛsɛeɛ.
If we look at some great person, a great minister,
ɔsɔfoɔ kɛseɛ bi, anaa asɔrefoɔ kɛseɛ bi, wɔn nyinaa bɛsɛe dabi. Ɛna sɛ yɛhwɛ ɔman kɛseɛ bi, anaasɛ akodeɛ kɛseɛ bi, wɔn nyinaa bɛsɛe dabi. Na ɛneɛ, ɛsɛ sɛ yɛde gyidie na ɛtena. Ɛnneɛma a abɔdeɛ mu nyansapɛ ɛnka ho asɛm. Ɛnam gyidie so na yɛgye di. Afei, sɛ yɛhwere gyidie a, yɛhwere yɛn animuonyam. Afei, sɛ yɛfiri gyidie ho a, ɛneɛ na yɛde asafo no awura ewiase nimdeɛ ɛtebea mu. Na mmerɛ bebree no, yɛdwene sɛ wɔ nkurɔfoɔ ntam sɛ ɛsiane sɛ asɔrefoɔ no ɛdɔɔso nti, na wɔwɔ asɔre kɛseɛ, asɔredan atifi abantenten. Ɛne kɛseɛ dodoɔ a wɔsiesie wɔn ho yie, na wɔhyɛ ntaade pa, na wɔwɔ sika bebree, na wɔtumi nya nneɛma bi, yɛmmerɛ bebree no. Yɛdwene sɛ ɛno yɛ nkanyan, sɛ saa asafo yi ɛsɛ sɛ wonya nkanyan. Anaasɛ yɛde yɛadwene asi asɔfoɔ foforɔ bi so a wɔkɔ asɛm ka, na wɔnya nipadɔm bebree. Na yɛdwene sɛ ɛtɔ da bi a wɔn ne nkanyan nsɛnkyerɛnneɛ. Nanso ɛnyɛ ɛno ne nokorɛ no nyinaa. Ɛno yɛ nnipa nkanyan. Mmom nkanyan paa no ɛba ɛnam sɛ woyɛ Onyankopɔn apɛdeɛ. Wohunu sɛ ɛyɛ baako anaasɛ wɔyɛ kakra bi, sɛ ɛyɛ asafo kɛseɛ anaasɛ asafo ketewa, ɛmfa ho. Sɛ ɔyɛ nipa kɛseɛ, n'ano ate ɛwɔ kasa mu, anaasɛ onipa a ɛden ma no sɛ obehunu ne abɛɛde, ɛmfa ho. Ɛgyina nkransɛm a ɔde ɛɛba so. Sɛ ɛnam Onyankopɔn asɛm nkanyan so ɛna ɛɛba, anaasɛ nkanyan no ɛnam ewiase nimdeɛ a ɛfiri nnipa. Nnipa bi atumi nya nkanyan esiane sɛ wɔn ano ate wɔ kasa mu. Ɛno ma no nyɛ nokorɛ. Ɛtɔ da bi a wonya nkanyan esiane sɛ watete onipa no ara sɛ otumi ka n'asɛm no. Ɛno nkyerɛ sɛ ɛfiri Onyankopɔn. Wohu. Ɛyɛ Onyankopɔn daa nhyira asɛm a ɛnni awieeɛ no nko ara mu ɛna yɛbɛtumi anya nkanyan. Na ɛyɛ Honhom Kronkron ɛna ɔde ɛno ma. Yɛnam gyidie so na yɛnya. Afei, yɛbɛdwene Mose ho, ɛne saa berɛ kɛseɛ a ɛwɔ n'abrabɔ mu. Na yɛkenkan kɔ akyire, na wuo mu, ɛne sɛnea Onyankopɔn hwɛɛ ne so. Nanso, ebia bi baa Mose abrabɔ mu baabi a, na ɛyɛ nyibie ɛbrɛ. Sɛ yɛkenkan no yie a, yɛhunu sɛ na ɔyɛ Farao babaaba, na ɔdi ade a ɛyɛ yie, na anka ɔbɛyɛ Farao a ɔdi soɔ wɔ Misraim. Enti ɔbɛhyɛ ne nso ɛberɛ a na ɔrehwɛ abɔntene, akyerɛ yie a na wanyini na onim deɛ ɛyɛ ne deɛ ɛnyɛ. Na sa enkwa wo ye adwuma ewa teche amina mu no ewo ho. Na Mose ebra na ohwe ahintie no mpoma no mu no. Ohunu sa enkwa no a Pharaoh nsu ehunu won no. Nenso ensonsuru ye benye ewo nea ohunu ye no mu. Me pese mi jina sa adwene so anopai simaka krebi. Nama osuru nyankopon empia so enwura akoma bia ewo ha mu eye sane a wo hunu bi bia eno ana edi nsunsunu ye eba sempakani kasea John Sproler onam onya berryman boswell nesuma djuma so sakra ye a mumududuo ekai emfinhia bebra abesene kro na ofri old glory band. O kan se da krubi na o tu kwan ansana na danfo ene ne yiri dofo ewuo na wowo la salle lorraine france na minya kwan ekosra sabia ye ho na okwantrafo no ede won nam etuo no mu ana ochre won enoma ahodu obi ana wobedru honi bia na eye Awurade Yesu asenua no na owura sprout ejina baabi ana ohwe one ne yire na wo wona koma mu no na wo fifi de na odumfo no ewo na dwini mu anasa obuo dwumfo no emom ebra osni efri ebuo no mu biribi hunhu a ejina eho ema Awurade Yesu atete ene ne do ene ne tima ene sane a wasne na aye apapo ena okwanchrafo no eba owura sprout enchen ena oka se owura misusisa wo kasa Awurade Yesu honi yi ho asem ana oka se meka ana oka se enya me nwa kitikiti kura efi se eni padu kwa wo hwe no edi kan wo ka ho asem ana owura sprout aka se aden mi unu tima bia ana se enkanyan bia emfiri biribi sa ehwe mu enti eya me nwa nwa se obu odumfo no eye biribi ate sa ana obu odumfo no oka se owura sprout sa honi eye na obu odumfo no na de ewo na dwene mu no eye ebon ba bia ohaw no wo no eye wo eye sane a wo hwe ade no ana oso ono ane ne yire no nsa ana wodi won ko aforukutia bia ewo sa honi no nan ase ana o kan se afei owura sprout afei hwesoro na ebra o hwesoro no o kan se anka na koma eya ate ensunsuru ya bi ni e se wo bagina ho na wahwemu ewo sa kwan no so na wo bekko efom na wahwemu ewo ekwan a wo ye no no se enkyere sa kwan no so ena onyankopon etie sa kwan no so ena gidie etie eya kwan a wo hwemu efa.
If you look at it as some sort of
sir, we shall say abakosam tura kronkron wa.
Of something that
sir, bia na ewo ena bia amesne kwa.
You will never
to me enya tura kronkron no ebuo pa esom. Da.
You are supposed to
kwa unkoto de anim. Na wo ye sitie ema sa tura kronkron yi ahyade nyina. Na wo de hom kronkron aniwa ehwe no. Me bisa sa atiefuo ya no pei ade pape ena abakosem nyankopon eyema yen. Se onye sa nyankopon kro no a ade pape ena onyankopon eye. Se obefa Mose na ordinary sentence a oyeye adepa ben ena ebeye amaye se yebekin kan afasa onyankopon no ho se onya de kro no a ena Ade pebe eni onyankopon a otumi di hebrifo ema frano every oja funu no mu se onyesa onyankopon no a ena ade pebe eni onyankopon a opu papa ene boni ho atan e wo da abesene kro no na otwe boni aso na osira papa se onyesa onyankopon kro no a ena ade nti ena ye ko asori ade nti ena ye twe ye ho every wiase no ma ho se onye sa onyankopon kro no a obu atan no a ene sa aden kro no a na oye ebre bia no a ade pebe ene beye ade ama onyankopon a otumi so oba huraye ache no ensa na huraye no agye se onye sa onyankopon kro no a ena ade pebe ena ebeye ade ama se yebe sum onyankopon a otumi fra na danfo every damna mu ebra wawu ene na yachi se onye sa onyankopon no a ena jidie ena yedi jidi se animu onyam dabi obefra ye every asase so ewo ewo musa na yaye enson atrema bio se ena ye nkyremu ye nkyremu ye jidi wo misa yen se yen kire biribi mu wa fra yen se yen nyini gidienti ana mose eye se ene se na sedie mose sedie na oye abrantie ehwe ahemfia mpuma no mu ehunu enkoa no ohunu saa enkoa no a na efi ene tebia bonye a wowo mu sumina so adie bia faro ehuru ye no.
And when Pharaoh looked upon him and the Egyptians, they were nothing but a
slave. That's all they were
good for.
Na wanyeshi sa enkwebi. Enu ani adia na wafata. Sa wabele nipa wawo dotie. Edia ye ntaya ama nkropongwa na Pharaoh esienu. Enu ni kwenye mizimfu eni Pharaoh ehunu enkwano.
Moses, when he looked at him, it was a different look.
Nancy, Moses, so a shawanga. Na a ye o shaslon kwa, Moses, and ya,
ditches in their face.
O who a bra old chum
down there,
awa and pumano,
and
there, I'm an akasia a dawn and him, and isia a pramo afnoso. Anyone nipped ya a contour? Oh, no one, sir, on Yankupon and Croft. Well, who won, sir, and quack? Oh, no one, sir, on Yankupon Croft. Well, you won. Oh, a brand mitchin. Every of my moon echo of my moon. Now, every of my moon echo of my moon. Eka a semono. Every bra mi pwe every sa a sorry fye kitwa yi epna no no. E no e ya sorry fye kuo e shi se die. Ye ni emra e di o do. Ye ni enwoma e di kwa kron kron. Ena ye ni e di die bi di Christo. Ma bam modin se me se o nyankupon ma. Eni wanga wa pu won. Se o nyankupon kwa fwa wa yi won no wa pa won. Mim mi se won se wo wo Branham Tabernacle. Mim mi se won se wo ye Methodist. Anase wo ye Presbyterian fwa. Anase wo ye Pentecostal fwa. Anase Nazarene fwa. Anase Pilgrim Holiness fwa. Me pese mi hu won se o nyankopon nkro fwa. Na mi hunu won ye bia ene won ni yo ese. Wo ye Awurade nyankopon enkoa. Na makoma epese meni won ebenya yonkofa emfa ho ene de waye de mepa ni se meni won ebenya yonkofa me do won efise mi nim se waye onyankopon enkrofo se mi hunu oba onama bontene so a ohye atade tenten na waye ni tri kama agu na chi na na wa hye atade a eye kama na mi hunu awura foforo e bia emfie kro no a na wa hye atade tietia ketua bi e bia obeye wo hye no a na ho ofe
Ɔbarima ne ɔbaa bi a ɛsɛ sɛ wɔyɛ saa.
Se anka faro etumi hunu die mose ehu ye no a ohunu nipa no amane hunu na onim akatia eda ho amane se otia na so jidie nti oyi eno asin se obenya boni mu anigie.
Is maybe a little young lady sitting here.
Ebia na emabawa nketua bi ate ha se emabawa fefe wiase ebepese obeka kire mo se munye se ene se mo ho ofe mo babia no efe esese mo di kire.
But my sister, raise up your eyes and look beyond that.
Nansu miniaba.
To him that said it's an abomination.
No, and it's a woman to put on a garment. Nadia okase eye chiwadie edima oba se obeshe oberima atadie.
If the man of the people
se emerima waka enkrofua ewe umpota muhunu ehu se ema kunimo eshia ekase tikasa enyitintinu efriho. Whoever do, a better say, sir, an answer of a fro, an answer, a bema, ye come, Muntia, and no, with your mawaniso, and GDNT, Chaonua, or Cassa, or Bano, and me, and a nimble yam, na ma uncha, sir, or Cassa, Obia, and a bad jim, who bet ye a war with Jumamu, an answer, with a Jumamu penny. Sir, one num and sa ubiapa, te uba num tawa, et sedia ma akano eyanwa, ubiaba pewasem, awa umpata muho, jidianti, mawa nisu astra onwa o kanse. Fa efi a kasa ani pedye, na meseno. Jidianti, ya jisano manidi, e nye bribiara, wahunu, e ye bribia u jidi, jidianti, ana mose, e ye ye. Na wasaji die anamoyi mu
e
brebi aba esese uyibie
lot
ayesa awrehuo amfum so a yeye no bi mrebe bre yeyi adema ya yeyi edie yeyi no ma ebe yeyie e teda bi na se akasaka saka krabi aba safunu mu a na obi beka se eye osumfuo no anasa osafuo no ewo efa ha enhye ano hwede ayetene kunyi saa ade no emfiri ho na monka won mienu emom eno ani nyame ekwan se wuyi bie ewo ho na yeyi ade maye ho yeyi bi bia eye maye nanso mose eyi amane hunu ani ani gwasie tedia oni onyankopon enkrofo ebe nante jine ho sese ya Muntie, oyi onyankopon nkrofo amani hunu, ene obu no ahunya kese, omia nani atena mu, ohunu no de won hu no.
Now, Lot one time has made a choice.
Lot, ebre bi na esese oyi bie. Na ebia anope, emarima bi ene emabi ati ha. Obeyi de etwatwo. And nay, we are dear, we are a son in French, Yabre, Abbasin Crono. We ye, dear Ubeya, Seseya. Na, dear Ubeya, and ne, a bachelor, dear Ubeya, and Frenchianum, a free and ne. In Frenchianum, a free and ne, a beer, Ubeya, some Pacani. In Frenchian and num, a free and ne, a beer, Ubeya, Christonia. What did he? And I said, in Frenchianum, a free ne, a beer. Now, woman, Hunukrom, if we said, who see deny a bunny? Mfinshia enum efri ene, ebia na wuhuhura dia, watinte shokumu ewo ensegasi. Mfinshia enum efri ene, ebia na wuyo jama mfuo ewa abantiniso. Anase, ebia, ubeye oberima, anase oba, uye mfaswa, edima ekuo biyala, esanise, uyima, Kristo. Mfinshia enum efri ene, ebia. Now, any more young, who call a few, a son, so we be a net. Nanso, as a son, we be a and shabby a woman, ye dear Gideon's woman, and non qua, and a bribia as some boar. A ye Gideon's we
Lot,
said the ana, a sister, O ye be Abraham, and my lot of quine, so on ye be. No, young papa, and my quine, say ye be. When ye and that a day. Ya mo besomo no wo edin tronu mu na ya wo dia eye nimdia ene enkwa edia onipa enya okwan se onyi de ope sa na etie enne wa ma okwen sa obi a wo fa hudie sa yidie ope se uyie bia
my future
medie ma wo ene se enhwe abefo noma etwa wo ho ahia ene edin a wo begie ene afafade a wo benya nanso fa yidie mom enyi de o ma basa no se debi obeba na obeye de enye nyina eyie na obema o dankwa na wanyane wo kwa ho se obefa akwan a obu no animtia ene kakra bia wo ye urade de dia no bi tell how ebiba asase so a tell how ebiba asafunu mu a tell how ebiba efie emfa ho ne ba bia ewo gibi gidianti meso onyankopon mebra makoma se wonanim me fa onyankopon ma no kwan no ni hu won se wo bu animtia ana wapo won ana wapam won ana wosire won nanso because wa ejina majuma mu mitna hope na se wo su a meni won be su na se awre ho ba meni won be di awre ho okwan a wo fa so tena no metna sa te said Naomi e kan ya no ana se root e ka chira Naomi wa kwan anya makwan makwan anya wa kwan ba bia wotie ana metna ba bia wukọ ana mekọ onyankopon a wosum no no e ba ye mi nyankopon
take that choice.
Fadi ewe yinu, ewe mse ewe honam ankasa every wa honi muhu. Sa ujunu hon, sa uyu obi. Ura uwa honam, nefa uradi maka krebi nuwa, wopuwa ni mtiano ekwa enu. Na dinu kre, ewe jumanu mu, adiba ebia, e jumanu, ediwe jina.
Lot,
ashe ni husi yae, okase, ni wakwai, ese mi yidi ya mepe. Ano adi na ni kire Sodom ohunu se asase a eye na esra waso eye sire de Abraham ehunu ye no ani de Abraham ewo no ohunu akwanya bi se ne moa ebenya esra adidi so na wanya moa papa ani akese e mi wo ani da so se mintia obi a atinka so nanso sana sempaka fo bebre wo ye Tanga as Sampanum Agnese, Obenes Cabbe, a free moon at the theatre. Mapasa, a mom, sir, Metnasa, a pesa, so Medidi, Manuma free as to take it to a bimu. Now, my we saw that crack as it. As the sir, Metro to me, Gidia, a woman, Yanko Party as a four as some no moon, as it, Mefa, me, mequine. Wọn mu binom eka se Billy eje ana ayo nsia mu yi said the Pentecost for bebre e ba ase e sorry for cause of work e sie bi e no ka sa me ka se wa sorry for ko no abefa mi nsia mu ho ka na enchere kura e wo look krata no mu me jidi na assembly wo na otrefo no eka wo ho se okasa efa Pentecost for no okasa Pentecost asafo no eno ni asafo a enyini ntentem e wo wiase enne aden efise marima ene ma na ma wo nani so ehwe akirikiri na otrefo no so eka mfo Pentecost en krofo no oh sa ene tie okasa na wo mu bi e wo ho a na wo ye ensakraye ene de akika Nanso, method is born a sum a solid idea. When I'm a solid idea, so I'm a sum on your coupon. Baptist for and so yeah at the crown web and a Presbyterian for and Nanso Pentecost and Nino and I'm the chalk crown crosso and a sum. Fajidia so I won't bust and
we see the
problem. But I won't. And finally, send ya wo boo and him tia. But that's why ya wo move back. And what we say, what do you want? Ana wo wo won sinto said ye Israel eye me mpeda say me no difo trofo no ebe gina bepo no ho oye Balaam na ma bo modin ma tumi yo nyankopon asira efisa sa ensaban no mu no butan ya we pra no no ewo ani moja afode ye ani oja fadu mu no emfa ho ani de wo wo mu e ji won anim akonkunim dia mu na na esese wo ba ne nchen efisa wo ye bashan krofo a wo nam gidie mu e wo mu se wo nye asorife ko de na wo chinchini na sa no nyankopon krofo a etie nanso Me pese me ni won efa kwa nkro so. Me ni won ekambo mu ewo won mu. Enye won aso le faku onu mu. Nemom ewo won ayon ko fa. E fo nyankopon da hu mu eno ma ho. A eno ana gidianti mensa aka hon kronkron mu asubo no. O nyankopon boa me na menya sa suban no da.
Notice.
Shenun so. Ebra wo kro no. Yehunu sa Lot ehunu akwanya bebre. Odi benya nanchi awadori. Bebre ehunu akwanya bebre. Odi benya enhuma kotoku a adori. Bebre ehunu akwanya bebre. Eye ekuomu jina bre papa. Ohunu sa ebetumi aye ho. Se obenya dollar kakra aka ho. Ohunu sa ebetumi ama no abeye kuropon no supani. Obi a oyɛ ɔhɔho ɛne deɛ n'ani ateɛ sɛ deɛ na ateɛ no ɛbi a mɛba abɛyɛ nnipa kɛseɛ ɛwɔ kuropɔn no mu ɔhunu sɛ ɛbɛtumi ayɛ hɔ ɛfiri sɛ na ɛda n'anim mmom wanhunu ɔgya no a na ɛbɛsɛe asase no wantumi ante ne ho ase sɛ bɔne ahyɛ asase no so ma na ɛsɛ sɛ onyankopɔn ɛsɛe no Na ena enipa ba modin se obeti won ho ase akase wiye me kese wiye kristo ni wo kese me american ni eno ni no ni hweye sene se obeka akire anene se oyapunkire ni ene no ni hweye wore be sai no efise onyankopon ebu atentene ni na se america efa ne hudi ewa ni boni mu a na ebeye ehye ede ama okronkron ni onyankopon a odi ne ho so no se obenya ni sodom ani gomora na wa pa won chew se o si won esani won boni nti se o ma ye mfa ye hu edi a
if he lets you get to heaven on your injustice works
se Oma odi wasisi enuma yi enyina ekọ so ahiman mu a esese onyane anania ani safira na oma won ekwanya fufuro esese oyi nanso obu atentene ne anania ehunu ni sika petro ehunu kristo oh man Lot ahunu ne masaye ewo sabia ye ho momo binum ene ikura sa asoliji die da dai mu ene nwoma bunhunu emofra boni ene momma esaye bunhunu wo baba ewo edamanfo efie bunhunu wo baba rema se osapofo anase otesopa apuno ho baabi efisa na eho ya from ena won kashe emfa boni ho Wan hunu ne yiri se akuakuo no nyina pani se wadani enchirisie ebra na ohwe no wan hunu se o dani ntentem so akokro kitua bi so baabi age ne kra enkwa wan hu eno efri se ohwe de na ewo nanim enkoa na so abraham Wan sha asasia na ehoye from no
for he lifted up his eyes
man ani so na ohunu ochina efise obedia de e won nwoma nyina so kristo ni pa no enei man ani so na ohunu kristo bose no enhrane wana wajuo na won ano obenya enwoma nyina won ano obenya asase eno Kristo ni pa no gidi anti o manani so na ohunu eno frane dia upe o manani so na bra o yesa no o nyankopon e kan se abraham 91 asene so ni nyina e ye odia gidi anti abraham ye gidi akro no a mose enya he no obi e kan ho asam ana o tre se na o kan se Medwene sɛ na ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ paa sɛ Abraham Mose ɛfa ewiase mu nea ɛyɛ paa ɛna ɔde too nsania baako mu ɛna ɔsom mu deɛ ɛnyɛ koraa ɛna ɔde ato nsania afoforɔ mu na ɔsom mu deɛ ɛnyɛ koraa no ɛte ewiase mu nea ɛyɛ paa no saa na ɛteɛ ɛnɛ Sir, wabefre yen bribia, ye pe, te wabefre yen, and trasofo, anase, nyankuma, ayari safo, anase, prunkunu amuni muni, anase, bribia wapese, wafre, die enye kura, ye yenu, e mudronu, ebe cheni, die e ye pa, e wiasi, ebe tumi, e diama. Mimpese wabefre mi atitikwa, entitikwa jini, entra swafo emu duro no ebe tene de eya pa bunsam edebe mawo ebe ya pa yi mose ebu kristo ahohura se ahunya kesee ohunu kristo esie achire yi no oka enkanya ensama kesee afa ne ho hwe ewrade munya nkupon ebe mawo difo a otise me eso na onim ohunu ne sie na obu na honhura no ahunya kasee asini wiase anigidie enyina kristo ni adamfo ene kuntumi nyasa na wiase afafadi enyina ene de agidi ewo wiase gidie nti ye hunu ono a ohyebo no na de enye kura ewo asafunu mu ene ewo sedie etie nyina mu nanso emudro ebe chani bi biara bonsam ebe tumi ede amawo se watete ye mu se wabupu ye mu nkete nkete se ya dwene mu aya kesre ne na ehia ya ya ewo asorife kuo ene enyakra so mu emudro ebe chani bi biara bonsam ebe tumi ede amawo no kure ni obu kristo ahohora se ahunya kesie asine mizam ahunya de nyina afei na esese oye bribi o jamizrem.
Oh,
me dosa asem no o jamizrem she na o shampuma krono amu nanso na o she bribi sonko every pharaoh ho se pharaoh etumi hunu na wie ye te pharaoh ehunu ne man se ensuo afa wona Mose ehunu ye kan ben so abade amunya nsapɛ so gidie ana Mose ede hunu ye gidie ana odi ye bibiara oye ye efise onyankopon hye Abraham bo meja se obeba abesrasa omeyi emfisia ana yechi na obeyi won apue na gidie nti Mose ji asem no a onyankopon kan ye no edi ye na ohunu ne ho se de gidie echi da se ono ane de wayi no se onyi won empue na onim babia owo ojina ni jirebre ewo atacha mena no mu se obi a owo dotie na obu kristo ahunhura ahunya kasee asini se obetra mi zem ahinwa so ofa wan kanja se waya me mabo ojina wan na mu na oni won koi ani mu onyam enta ojina wan na mu ani ani won ekoi Enyanwanwa se otrefo no a onya nkanya no eka se meni awradi keto no a wapo won no abefa kwan cross meni yesu afrasia afe me pem suko menna mekwen so eko kenan asase so
ane
mose obi kan se na mose afai emom ebra na anka obetumi aye faro ababarima na anka wanya ewiase afefade no obepemmom se obeye abraham babarima esini se obeye faro ababarima abraham babarima ah wo bunani ntia esini se obeye faro ababarima ohene no mepemmom se meye urade yesu babarima ene na ku ayonko na ma gina mi gina bre e wo wiase mu enipa wa po won esini se meye o manpani e wo sa america kesie yi so anase meye Elvis Presley anase Bad Boone anase obiara wo pese wo ye pe fa me kwan esese e mabawa e fa won kwan esini se obeye Mary Pickford anase sinimu okunini bi oba afefe bi ene urade ko keto a wo bu wan ntia no emfa e kwan cross so mepese meye o sempakani e wo asanka apno achi aka kristo ahunya emuni hwabia no ho asem esini se meye Hollywood sinimu okunini anase oni pakese pa e wo asase so se esese medidi kakra bi esesra dia anase dia sami se miye bribiara meni awurade nkrofo no ebefa kwa nkro no eso didi anti meye sa ma me akwanya bebre nanso onyankopo adomu nti didi anti me koso a ehu didi anti mitumi hunu no akirikiri na yeraja e twen ewo okwan no so te osiesie tenabea bi amayen ewo ho berima bia ojiji eto eka se dabi adanti ana wo dane wo fie no ade ma sa asafo no ade ana ma wo ade dollar mpima de onunum afie ama sa asori fie tantan dada aketo ano me kan se enya asafo no nti ana me ye sa eye nipa no a ewo ho no me ni ewiase mu nwoma no bi sika pesua biara a menya no me dane ama asafo no adan me gidie ewo nyankopon mu na enya ewiase enoma mu me dwene nwoma ewo soro ho na me gidi se munyina aya de kro se muni onyankopon entemu ye peye no kro Samuyasa, yen gidianti, yenya, yen gidianti, ya jion yankupundi. Mose, na esese o yibie, na fe, na esese o yibie echireno, na esese o kujidieno, afe, efrise, wansuro o hineno abufuo. Afe, enipa afam, na o wakwain, se o suro abufuo no. Na o wakwain, se o suro o hinu abufuo. Na yansu wanye, wanye sa, efise, na o wajumabie, ena, na o jina jumadie no, ekwensu. Na, o madia o hinu, ekafa, ehonu, ayinyanu, o fani kwain, sa. Afe, faro, ewa nukremu, ebra unu se odi nkuguo no. Na, opese oma mose, eni, emano, okanse, eye, mekande, meye achremu. Munye na amontina sasini su, na mumpwe enkobo afodie, ema munya nkupon. Sa kwa enu su, ena, bunsam, eye juma. Oh, ube tumi, aye nyam sumini, adenti, ena, wunko kan asoribi hon. Ensese, uye sa no meyinum, enyina. Oberima, ekatre ne yirise, Oyire no kase okunu menya kwagye boyire so kikabia eni hobio anase anwo kika eni sa enoma no yeimu abia eni hobio aponto bia eni hobio sa afakuo noma bia eni hobio ma frimu me de memre abakenkane asem no na ma hwefie afi hwe odofo wo betumi aye na mesumni eni ni nyina aye afi hwe wo koha wa sorry enya papa Dabi, entisa, uwo die, eye papa mu. Se, wanya osempakani ya, okasa atila uwa, etesa utina mu. Sani viwe, kreste mnumu. Na, she, se, eno, eye nukura. Oh, okase, koha, wanye, wanye saadi eno, ewa ha. Wahu, wanye se, ewa ha. Eno ne, ekwa eno. Munkodulu, eheya, nenso, ompese, mufri asasene so. Sa akwa eno so, ena bonsam, efa. Ompese, ube fri ewiasi nwoma mu. Udiye, fa ewiasi no, ebra asafunumu. Debi, nami na mkwa eno so, ena mibuwe mikasi afidiye. Na enyumbi, ewa soa. Ewa ho, ena mekua su etie ye, na esese mitie, ase enyumi nina, ansana mitumi atrese, ebia eye nyami yon kain, anase bonsampe se, obema nyankupon enoma eni yasi die ayepe, wuntumi nyesa o nyankupon en huye mobo mifahon, eni yomdudua Elvis Presley, ebe chile ewa, nyami yon papa nu nina mu, o daswa eshe bonsam wansi, o de mofrabe bre, eko amani unukrom, eni sinia wudua minim, ewa vyesi nina ewa deimu, padun eni wana akano, na oko Church of Christ, eni Elvis Presley Pentecostal fuo, waye yuda iskarotwa, owa sa merimani subaimu, bunsam Ebo modin sa odi onyankopon mu nwoma ewa soro no ebe perform sa de wode be flower ha nipa no nhye esoro entra ha one die ko hye ha eka se eye ni nyina ya de kro enya de kro mu fra se so no sumpue ka se mu betumi akọ enna kakra bi na mu nkọ mu ntra sase ne so eye na onim se obesane aba afi ohunu se eno enya adwuma enti odwene bibi foforo oka se mekyere mu de monye munko ba biara mope se moko nanso munya mo yirenom enyina munya bomba enyina ene mo anantwie enyina ewa ha munya won wa ha na munko efi se na onim se wo wa ahodie ewa akire ho a be dada won ama wasane aba won achi Na sana bonsam ano akachirawo emrado dua ubeja ewiase mu nwoma bi asensen wo ho wodaso apese wonnom tawa wopese wonnom nsa wopese wusiesie wo ho atise ewiase eno eye papa sedie bonsam epe meti bebre afa atirisan ho menyi ni se atirisan bebre ewo ho sedie nkrofo adwini se ewo ho no oja ahunyade bebre a ewo Mizraim no ama etwetwe won se obesane aba won achi ni nyina ne no atirisan anti se de waka se eye no a oja ewiase no bebre ewo achire ho eno ena edada wo sitna mu adwendwene te sɛ Lot amiemia no ɛwɔ awieyɛ no wɔanyi no totwene mmom nhyira Nyankopɔn ma no nkɔgu asase pa a ɛyɛ so akoma a ɛredi bɔne ho yaw so ɛne me deɛ ɛnso Awurade sɛ yɛn nyinaa ɛbɛhwɛ Onyankopɔn ahwehwɛ no mu na yɛahunu Awurade Yesu asafo a wapo no nkurɔfo a wapo wɔn no ɛkwan a wapo no na ma yɛn nante wɔ saa animuonyam ɛkwan no so sɛdeɛ Mose na onim baabi a ɔrekɔ na nkurɔfoɔ no nim baabi a wɔrekɔ na wonim kwan a wɔfa so wofiri aseɛ na Awurade Nyankopɔn ɛberɛ a wɔto saa ɛnwom daadɛ yi gyidie nti yɛtumi hunu saa asase no akyirikyiri ma no ɛnyɛ seesei ara sɛ mmarima ne mma a wɔwɔ ha ɛnwene deɛ ewiase ɛbɛka ho anaasɛ sɛnea wɔrekɔ ma wɔnsɔre ɛwɔ wɔn honhom mu na wɔnkɔ Mose edi han no akyi ɛna edi ne kan ɛkɔ bɔhyɛ asase no so na onim baabi a ɔrekɔ nanso ɔnante wɔ han no mu ɛkɔ saa asase a ɛhyerɛn sene adekyeɛ no so yɛma yɛn Awurade ɛnɛ sɛdeɛ dodoɔ a ɛwɔ ha ɛbɛnante twerɛsɛm no han no mu ɛne honhom kronkron no ayɔnkofa mu na ɛne asafo no abakan no mmɔfra a wawo wɔn foforɔ na wagye kristo na honhom kronkron no ahyɛ wɔn ma na honhom no di wɔn kan ma yɛnante ɛwɔ saa ayɔnkofa yi mu nkabɔmu mu ɛfa Onyankopɔn nneɛma ho yɛsom no ɛwɔ asubɔ mu ɛwɔ setie mu akɔ ne wuo osie ɛne owusɔree mu ma yɛnsom no ɛwɔ n'ahyɛdeɛ mu montwɛne ɛwɔ Yerusalem nkɔsi sɛ mobɛnya tumi afiri soro ma yɛnsom no ɛwɔ nyankoma ayaresa mu yɛbɔ mpayɛ ama ayarefoɔ ma yɛnsom no ɛwɔ nkutahodie mu paano bubuo mu ɛne akoma baako mu ayɔnkofa ɛwɔ Onyankopɔn asɛm ho ma yɛnsom no ɛwɔ ne nyankoma ɛnoɔma nyinaa mu kɔsi sɛ yɛbɛhunu asase no yɛma yɛn Awurade tie yɛn mpaebɔ ɛberɛ a yɛde ne nyinaa ɛma wo seesei ɛwɔ Awurade Yesu din mu afei ɛberɛ a yɛsi yɛn ntrase komm bɔkɔɔ mu moma yɛnto saa ɛnwom yi afei yei ɛyɛ ɔsɔreɛ nkransɛm no aba awie ma obiara nkɔ wodeɛ yɛdin moma yɛnsɔre nkransɛm no ɛyɛ atene atene dene ho seesei deɛ woayɛ deɛ ɛsɛ sɛ anka woyɛ deɛ ɛma woyɛ deɛ woayɛ ɛnɛ deɛ ɛma wo bu fɔ ɛnɛ ɛne sɛ woyɛ biribi ɛnoro a ɛdeɛn ɛna ɛbɛyɛ ɔkyena tenetene no ɛnɛ na wobɛnya fa ahodie ɔkyena wohu ɛsɛ sɛ woyi bie ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi ayɛ gyidie nti megyae biribiara mu seesei megyae biribiara mu seesei na da bi merekɔ hɔ wɔ ɛda no mu ɛnkakra ɛnkakra yɛbɛhyia ɛwɔ saa fɛfɛ sɔre Awurade ɛwɔ honhom mu seesei wɔ ɛda no mu nkakra nkakra yɛbɛhyia saa ɛkorɔ no ayɛ den nanso yɛbɛhyia dabi yɛde ma yɛnsoro agya ɔdefoɔ no yɛde yɛn ayɛyie ansɛm ɛbɛma ɛsan ne dɔ animuonyam akyɛdeɛ no ɛne nhyira a ɛma yɛn ho ɛhyerɛn yɛne Awurade kuo ketewa no a wapo wɔn no gyidie nti mayi wɔ ɛda no mu wɔ ɛda no mu nkakra nkakra ɛne nkakra yɛbɛhyia ɛwɔ saa mpoa no fɛfɛ hɔ nkakra ɛne nkakra wo edenu mu wo edenu mu nkakra ene nkakra yebeshia ewo sa empo ano fefe ho asasi bi ewo ho a eye
just worshiping
sorry no ye eye osori ye Jidia, me to me,
by faith,
Jidia, me yip me, dear. Oh, a jano, a change. You know, a radi, dear, you know, or haw, on your Burma George, on your Burma Seward, I'm a tearful, you know. Ama, yent, be a et, nabia, a war haw.
Yes, Lord.
Anne, a radi.
Sweet.
Be a et, deno, and eh, papa. Howard, Edward, I'm a tear for and I'm for that down in our fire, a kind of so. Actually, ho, no, I Brett in Tinia, Abesneco. War, a denumu, Anne, a radi. And Kakra, and in Kakra, and Kakra, and in Kakra. Yebeshia, I was, and Puano Fairho. Yabeto enyom ewo sa fefe o nyankopon
da malo
wana wesra won enyom dede no ani mo nyam kan o nyankopon yenni arehuo ebio ahome kokuo eni sa ahome jie ebiaye ho
That restful place. In the
Wo edenumu. Ede enkakra ene. Nkakra ene nkakra. Yebeshia. Ewo sa empuano fefe.
In the sweet mind by. We shall meet. Oh.